bondo okew gi Lucas Akumu wuod Kano Kolua. Emilia Pana
Cross Ink Records.
Amakongolo nyathi kabondo nawero woi mawojogen osiepa yae mamula inya jowoda bunga manyajoramba Amakongolo nyathi kabondo nawero woi mawojogen osiepa yae mamula inya jowoda bunga manyajoramba. Anyisi sombe kakacha osomo kisumo bayani kanyo kanga hai bendo bare maneja tiyo Coca-Cola kisumo asure yae winyiwe nikoro we anyisi sombe kakacha osomo kisumo bayani kanyo kanga hai bendo bare maneja tiyo Coca-Cola kisumo asure yae winyiwe nikoro asure mos nasemo chudho wadu Kenya kod Jekto Namburo Ruben Muhiu wadu Meru marige fulora timinade oke undege kojala mwalo maneja mangongo Coca-Cola kisumo asure yae winyiwe nikoro marige fulora timinade oke undege kojala mwalo maneja mangongo Coca-Cola kisumo asure yae winyiwe nikoro piusa yo mosna Brenda nyakwaro biero mano nyar sibuor nyaru Kenya Austin Amandi kod Brian mago big brothers chieng mokwongo nwaromo Kisumo standi kanyo nirwaka owagarende tumulongo nyinge wira ngado koro nyathi komala Jeng mokwongo nwaromo Kisumo standi kanyo nirwaka gimo owagarende tumulongo nyinge wira ngado koro nyathi komala
Yeah, babe.